nkwasɛm bere ni onua ebraso sɛ obetie nkwasɛm bɔmmɔdea ɛne deɛ mu fo obi ɔbɛn wo onua wo ba oye awadamfo wɔase wɔn sɛ nkwasɛm ɛbrɛ edu asɛm efiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ ɛna ɛba nkyɛn ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna ne mu ɛbɛkyɛ asɛm ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ yɛbɛbɔ mpae wo a wosu na wokorɔn ade nyinaa so tomfo ɔsoro ne asase wura ɛda wase sɛ mpo wama yɛhunu ɛdɛ ɔde yɛbɛsrɛ sɛ meɛhu ɛberɛ te sɛ bio ɛwo da foforɔ na watwe foforɔ bosom foforɔ na afe foforɔ bere biara kora yɛn aberɛ ɔhaw no amanneɛ biara ɛnka wo ma deɛ woni wɔ no wobɛyi wo ho adi akyerɛ no ɔde ɔni wo nso ɔte no gyeereɛ mu ɛda wase ɛrɛhwɛade yesu kristo din mu ɛna mebɔ mpaeɛ ɛyɛ mosomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm asɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn na asɛm yi wato no din bio sɛ waiting for the vision to unfold sɛ wobɛtwɛn sɛ nisoadehunu no ɛbɛba mu na mene ɔreka no mehunu adeɛ bi sɛ adeɛ baako ɛha yɛn yɛn ankasa ɛnyɛ wo ɛnyɛ me nko no sɛ wɔ nipa bebree abrabom sɛ ɔtwɛn ɛyɛ adeɛ a na ɛnipa ntimi ɛntwɛn ɛne sɛ wohwɛ Habakuk ti mmienu yi mu mmiɛnsa yi asɛm a mene wobɛkyɛ yi a yɛtoa so yi odiyifo Habakuk ne berɛ so no na nnɔma a ɛkɔ so wɔ ɔman Israel mu no wɔni bɛsɛ no ayɛ chaos na ɛyɛ adeɛ a yɛ ɔhaw ne ateteɛ nea nyankopɔn kyerɛ Israelfoɔ Judafoɔ sɛ wɔnyɛ no wɔnyɛ nti na ma ɔman a ɔman no Juda no na wɔbrɛ tɛmmuo mu firisi atɛmmuo nkurɔfoɔ ba bɛdi wɔn so nanso na yɛwɔ difoɔ wɔ mu a ɔnti onyankopɔn ase wɔ nnwuma bi ho bisa nyame ɛserɛ wɔ sɛ ɛserɛ sɛ yɛgyanom kɔɔ ɔhaw ne atete bi adede yɛfrɛ wo a wobɛgye yɛ so nyankopɔn sɛ ae babɛgye mo so mmom da mo ntwɛn maaka sɛ saa deɛ maka fa mo ho biara no bɛdeɛ bɛba mu tɛdifoɔ Habakuk ɔno deɛ ɔte aseɛ na nnipa no nte aseɛ saa nso na mene mmienu adubrɛ bi a yɛnyɛni da soɔ ne nnɔma yɛhwehwɛ no ana yɛnte aseɛ yɛpɛ sɛ nde yi ara ɛba but ɛnyɛ yɛbrɛ ne onyankopɔn berɛ o ɛna yɛadwen ne onyankopɔn adwen na onyankopɔn ɛne suadehunu bi a waka biara ɛbɛba mu onuade a mefa akwanya wɔ so aka kyerɛ no sɛ daakye asɛm a onyankopɔn aka bia bɛba mu ɔhunu daakye ɔnim akyirikyiri asɛm onyankopɔn anim sɛ ɛberɛ bi bɛba no electric wire yi sɛ onipa de ne nsa som a ɛbɛkye no deɛ but aboa no anomaa deɛ ɔsi so a ɛnkye no ɛno nti no ɔbɔ anomaa no ɔde rɔba afa ne nan ase a ɔsi electric wire so a sɛ ɛyɛ heavy duty wire koraa no a anomaa no ɛnkye no da nti onyankoropɔn ne suadehunu bi aka biara ɔyɛ onyankoropɔn a ɔnim akyirikyiri ne daakye asɛm na deɛ waka biara no ɛrenka akyi ɛbɛbɛm bɛbɛm ankasa ama wo his vision for the future will surely come to pass ɛde ɛma Habakuk ka kyerɛ Judafoɔ no sɛ deɛ ɔno onyankopɔn aka biara bɛbɛm o ɛne nti mamo mpa aba nti wɔtwɛn ɔgu so a wɔtwɛn ɛnti yɛhu sɛ onyankopɔn ayɛ ana yɛka no sɛ we be say or special plan my and so ya mum ya plan mum na ye ni je wo chen onyankopon de ya plan ya hwe hwane pa se bam e onye nyam na wi ase wo dia wo na boy na wo na boy wi ase de obo na dia no aka se sei ena meye ya so ye pe ni sei e no kure mum bisa mama mum hwe mum bo ma bie mu de obisa wo ma no de hwe no hu de obo mo bie ma e bre anya mi ahyehye na sebem o ka bakok timye no no imu mi ensa na o se na adehun no eda so chere bra a wa hye no na erepekwan abam na ye no kran so se atwen hwe asim pa twen no ara na badie ebeba erenkechi sai asemi na nyame asem so me come out se ne da wa kuma su biara wa ya krado se wo hwehwe e woni da so no ade no adwuntwe ne nase o aware no adwuntwe ne nase o edwuma no adwuntwe ne nase o sika no adwuntwe ne nase o ba twen ara he na wa mfa koti kwa bi so anko ye bibi amfa ngu nyankopo enu ase twen ara e de benyina ba ka so na nyankopo we e de bibi a why are that one? No be quiet because we a bumpire and prancer. Said I'm thinking I can't bakunumuno. Say, the coda besser that's a bonhono. For ban and budget tuning, if you do me in a no. So it was our court doctors winging Nansona Unia Ayarsa. The broad share you know. Bible say, what in a saka, Natalia no. Market will be no more than a try. She touched the hem of his garment. No more than a try. Miss us, oh, yari, then you're near Cafons, a yet denara, wouldn't cock a tassel, now best sorry no, may catch her say, and then you bring a semi mount, and now pay a semi mount, so tin when you brew, so tin one a pole, so tin when you, what tin one I do, now we jay and quass them, our life word media ministry, a swat, our the clouder, the quassam may catch her and say. Obano kuso na tadiyo mno. Na hutuwa nono. Radi mra usaba ya mno. Na kuso hutuwa na nyawa ya resa. Ose chwe nchene. Asimpa. Chwe nara. Enone. Se uvya. Ose it will certainly come. And it will not delay. Unyangupo ushe. Haba kwa kumkura yese. Adiyano mimi unyangurupo wana makano. Mesho unkura yese. Say, Koswaraka, say the Amakano, a bebum. Now, what is a bushano? But you can anassi. It will be an apasia womb, so I push you. Now, I'm found with the apasia womb, bakusia, when you're mere calf, who will be a bebum. Now, the apasia would not so nepa and say, Chay, our young Obama disappoint you. Chay, if you're an yoke, no. Obama disappoint you. Chay, if you're an yoke, no. Che eni penyi na ba puo bero yakopon de ompo che eni mara ntin konu meduro nwu ade ba konu se nya butre de bebia na den de bebia baba no sometimes I say obi o jagi no bp ade ba kwa hwe na 12080 ebi 75 ade ba chido ko 130 ba kuno 150 160 ba de obetimi doctor kajon se unu sa no nsio na da ho boko. Now, what now, Boko, for some time? Now, chair, a bit me abba. The brand is what I was about to told you. Sana, sometimes I brabona you. Etiminia. Yerry chain say, when you go pong a besher, bosha waka fire bono. It's what I do, but you can't ask it. But badie, a bib of my mind. Yer chain say, a bibum. You know, I did about one say, see a yabu tray. Na ya hwese onyangrupo eye bi papa bi afaye ho na ese ya twen so se ya ba yamunyum nyum na obi ehu enu se na ye dan na se na me twen nyame nim da bi ese ke kan ho e hwese onyangrupo ahu bambo ene na kwankyre na ye bo modese ye begyina ne ne obreseri so ohaw amane ye ne atitie biara opegya no ya brabo bia no ye betime ene ne edi esi. Nyankopɔn yɛda Nyankopɔn ase sɛ ɔde ne nsuadehunu no de ama yɛ. Na menim sɛ Nyankopɔn ne nsuadehunu biara baka afɔ ho biara no. Ɛyɛ dan a bɛbam. Ɔhaw na amanneɛ bɛba deɛ. But Nyankopɔn ne nsuadehunu baka afɔ ho biara. Ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛbam. Nti moma yɛnya abotire. Yɛntwɛn Nyankopɔn anim. Anyɔma wa bɛbɛtumi ayɛ ma na aboa yɛn paa America akyerɛ wo ɛnnɛ ne sɛ. Omodia se obetimi enya abotire. Omodia anya bre na trase. Na hwɛ Onyankopɔn bɔhyia waka afa ho. Sua Bible bompae onyame ninkita ho. Omodia se obeka Onyankopɔn edɔ ho asɛm akye afoforo. Na hwɛ bebia wabrabom no enyoma nhyɛda nkoyie no. Awobɔde se obeyi saa nyoma na ide efiri wabrabom. Na bisa ho se besides a bear day, and I went to my chain. Sa Boshe, I can watch him. Nasa is a room at Miaka farm, waiting at them. Yavisha, Nahumbambo, and in a quaint say. Maybe I am mon pie. Never found to Yakupon say. On all your young coupon are, or boss soon as I say. On in too many are holding in our room. On no bow, no near yet, nor the man of my entity. Say, or how now my name book Pajan Hua. Ono Nyankopɔn no pɛgya ne nsa no hyɛ ne ho animnyam. Mede wo ase sɛ wotie saa asɛm yi firi nkwasɛm ɛyɛ LifeWord Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn. Kɔ LifeWord Crowder www.lifeword.org akɔ bɛhu bibie, bɛhu nkwasɛm hɔ. Wotie asɛm yi na wotie a sɛ bɛtumi aboa wo na aboa foforɔ. Wo nso wotie a wo nko ara fa nhyɛ wo ho. Kachirobi, obisun kachirobi, obisun kachirobi. Nkwasem. So on fakire so kraje nkwa. Ene ya dumre, ene ya nkwa jida. Men chwen se, e china, nao di awa wawon. Se yusen se, o china eni wo. Ene ya dumre, nkwa jida. Kasi Yesu, fa Yesu asis, Yesu, ma fa se me kra, ene ma jinkwa. Fa mboni biya chemi, nemi timi transe mam. Ya me timi ya chemi ni mne. Boshe biya waka biya, afa mi hu biya, itimi ya bim. Beda wasi. My telephone number is hepfordjackson@oneme.com. Telephone number is 0244-86-9499. 0244-86-9499. And Kwasem, any, whatever I say, 17 Kwasem. Bye bye.